Wabaddewo okusika omuggo mu Paalamenti mu kiro ekikesezza olwaleero ababaka bwe babadde bayise ebbago eritunuulidde okukuuma obwetengereze bw'eggwanga erya The Protection of Sovereignty Bill 2026 nga ababaka ku ludda oluvannya gavumenti balumiriza Sipiika wa Paalamenti Anita Among obutawa budde bumala kwanja nsonga zaabwe lwaki ebbago lino lyandibadde teriyisibwa. Ebbago lino lyasomeddwa omulundi ogwokubiri Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi era ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda Wilson Kajwenje n'asoma alipoota eyawamu ng'ono yawagiddwa ababaka 292 ate ababaka 52 ne bawakanya ebbago lino okweyongerayo okubaganyizibwako ebirowoozo. Mu buwayiro obuyisiddwa Paalamenti mu kiro ekikesezza olwaleero kikkaanyiziddwako nti teri munnayuganda agenda kuyitibwa mugwira wansi w'ebbago lino nga ekigambo kino kigenda kukozesebwa kwabo bokka abatali bannayuganda. Sipiika wa Paalamenti Anita Among asuubizza engeri ebbago lino gye ligenda okukozesaamu bannayuganda abaweereza amawanga amalala nga ba honorary consuls. Abawuliriza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ategeezezza nti bano bakusigala nga bannayuganda ng'ebbago lino lyakubaluma singa basalawo okwenyigira mu byobufuzi n'ebikolwa ebitumbula ebigendererwa ebyabagwira.
Government policy, but it must be a policy of government. We have friends of ours who are in a humanitarian community. They come to assist us build schools, build boreholes. That is okay because it's government policy. But you cannot implement a policy which is not government. So I agree with the committee on their proposed amendment.
Chair, what happens where the government does not have a policy?
If government does not have a policy on that matter, then you should take that bright idea to cabinet to adopt the policy and then implement it.
Paalamenti erekkiriza okukendeeza ebibonerezo wansi w'ebbago lino okuva ku kibonerezo eky'okusibwa emyaka 20 okudda ku ky'emyaka 10 awamu n'okukendeeza engaso okuva ku buwumbi obuna okudda ku kuwumbi obubiri eri ebitongole ate omuntu sekinnoomu engaso eteredde ku kawumbi kamu. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga David Muhoozi ategeezezza nti bakkaanya n'ebibonerezo ebikkiriziddwa.
In case of an individual to a fine not exceeding 50,000 currency points or to imprisonment for a term not exceeding 10 years or both. Education to restrict the bill to only agents of foreigners as prescribed in clause 2. To make the penalty and fine proportionate to the offense. And finally to provide for criminal intent in the commission of the offense. I beg to move, Madam Chair.
Right, Honorable Speaker and members, our original provisions were for deterrence. Knowing that we have the safeguard of court discretion, they were just maximum, but middle ground is okay. We can have the amendments as done by the committee.
Obuwayiro obulala obuyisiddwa Paalamenti mu bbago lino ensimbi eziweerezebwa bannayuganda bali ebweru w'eggwanga ziggyiddwa wansi w'ebbago lino. Ensimbi ezikozesebwa okuddukanya emirimu gya bbanka, okunoonyereza, ssaako amasinzizo, amasomero kw'ossa amalwaliro nazo tezigenda kukosebwa wansi w'ebbago lino. Paalamenti erekkiriza nti ebitongole byonna ebirina amateeka agabitwala nga gayisibwa Paalamenti okugeza nga Uganda Law Society tebigenda kulondoolebwa wansi w'ebbago lino okuggyako singa bano basangibwa nga beenyigira mu kutumbula ebigendererwa ebyabagwira. Paalamenti era ekifudde kya buwaze eri omuntu oyo yenna afuna ensimbi n'ekigendererwa eky'okutumbula enkola ez'abagwira okusooka okwewandiisa ne minisita nga minisita aweereddwa ennaku 14 okusalawo oba okusaba kuno akukkiriza oba nedda. Paalamenti era ekifudde musango okufuna ensimbi wabweru w'eggwanga okukola emirimu egirina okukolebwa gavumenti nga tesisi kufuna lukusa lwa kabineeti wabula wana ababaka basabye gavumenti etangaze kiki ekirina okukolebwa singa enkola ebeera ereeteddwa omugwira nga tali mu ggwanga. Abawuliriza wa gavumenti wanaategeezezza nti omuntu ono olwo abeera alina okuwandiikira gavumenti agitegeezeko ku nkola eno jayagala okuleta mugwanga.
Anyone can implement government policy, but it must be a policy of government. We have friends of ours who are in a humanitarian community. They come to assist us build schools, build boreholes. That is okay because it's government policy, but you cannot implement a policy which is not government. So I agree with the committee on their proposed amendment.
Chair, what happens where the government does not have a policy?
If government does not have a policy on that matter, then you should take that bright idea to cut
Parliament erekkiriza nti ebbago lino litunuulidde abo bokka abatumbula enkola z'abagwira abatuumiddwa aba agenti b'abagwira. Parliament ereggyemu akawaayiro akabadde kateekawo ekkomo ly'obukadde 4 ku nsimbi agenti w'omugwira z'alina okufuna omwaka, nga kakati ono kimukakatako okwanja ensimbi zonna zaafuna eri minisita.
Protection of Sovereignty Bill 2026. Be read a third time and open. Those in favor stand contrary nay. The ayes have it.
A bill for an act titled The Protection of Sovereignty.